uthando lwami mntana womuntu amasaphelele sondela ngikubonise uthando lwami sekhathele ukulichaza sondela ngikubonise uthando lwami sekhathele ukulichaza mina ukhuluma kuyangibambezela ngicela ukubonisa uthando yazi ukhuluma kuyangibambezela sicela ukubonisa uthando noma umhlaba ungavalwa kuvele omunye kodwa inhliziyo yami yolokhu ithanda wena.